Ameriki jamana nyemogo Joe Biden kanka saranake Irland kuka wasaden sobala ani jamana nyemogo kanga nyoyi Ukraine kuma obesonga ke ayorola akani tagama na ani jamana nyemogo Michael Higgins ani alebina nyoko kuma nyoya aka dembaya la Dublin ni abesoroka na talangusi ni oye ben talain yasaka akili jigili ke samba fla ani stegin kwa benkan seven ale bolono blali o santana la nuba foma ko dumasteni benkan ni ale dankari gelam tume Irland du Nord la Biden ni alebina kile sabake Irland aka tagama folo la inafo Ameriki jamana nyemogo benataka surafuna dundo ke alamsadun ani abetrabo uka conte de mayo ni alefene uka marayoro do Abonau, jamana babulo klebi yanfana jumadon yani akasikika na Washington Ameriki jamana nyemogo Joe Biden abamso ubebo uka conte de louf worola jamana nyemogo ko aliste wara kosebe akelen kataka bo abemba ubora yoromna mekrelia ni oye aka Irland otabia okulula kuraya tuguni ni abituka ofo misalila ko oludea alereka furuba ani aka nyanamaya tagabulo wi Biden Ameriki jamana nyemogo kanga taga yirituru dofeneke Irland ni obena ke Ameriki jamana nyemogo koro Barack Obama ale yiri turu yoromna atabena ke okere flala